Downloaded from
vocalmusic.com. Sinikonda kumbaila je, I'm not too sober, just by my choice. Sinikonda kutalala je, I wish you were free. Life inafika chape pota nyanya, kungala soba sikutandiza. That's why ba pabwasha bakaiti pabwasha. Makanizo nafika batali, that's why ni mazipangi la plani. I don't wanna end my life, no. I don't wanna end my life. Sinikonda kubaila je, I'm not too sober, just by my choice. Sinikonda kutalala je, awe shibubwa fye. Life inafika chape pota nyanya, kungala soba sikutandiza. That's why ba bwabwasha bakaiti bwabwasha. Makanizo nafika badali, that's why ni mazipangila plani. I don't wanna end my life, no. I don't wanna end my life. Sini bela muntu though when I'm drunk. Simungani pasendika kupempani. Nobody gives a damn, no. Nobody gives a damn, no. Timaesa kuonjeza life. Pena sondi makaniza society. You don't know what I mean. You don't know what I mean. Sinikonda kubaila je, I'm not too sober, just by my choice. Sinikonda kutalala je, I wish you were free. Life inafika chape pota nyanya, kungala soba sikutandiza. That's why ba pabwasha bakaiti pabwasha. Makanizo nafika badali, that's why ni mazipangila plani. I don't wanna end my life, no. I don't wanna end my life.
Katika uni mantasima uwira kuhua. Na fecha ni pressure sitibu uwira kubugwa. Kulanga na je price ya kaunga ya dula. Elo salali ni fola ni maiche ya kula. Tipena ngu kotini pena mbumbu za kokeni. Katisimu shanga ndishi mkoka shakuseni. Yati ni ononga pleni. Dieve wa kamba patisi wa manivela ni kajita kompuleni.
Sinikonda kubaila je, I'm not too sober, just by my choice. Sinikonda kutalala je, awe shibubwa fye. Life inafika chape pota nyanya, kungala soba sikutandiza. That's why ba pabwasha bakaiti pabwasha. Makanizo nafika badali, that's why ni mazipangila plani. I don't wanna end my life. I don't wanna end my life.
New life.